Let's go.
www.guarincitytown.com.
It's all on the big boy.
Oh, yeah.
I see
you. Darfi. Nakumanigambe vafumuyane Yesu mpona siwane. First of all, masema manye kuti ndiyo mwewane. Yeah. Unanditi wandi sana bade kandi kwa sana lawe. Nani ntubululu simu nani tai. Anina tunmi simu ngani sare. Kumazi yake udikandi sokuri ilai. Andi sokuri ilai. Ni moyo wanga ufoka ulibikita.
Ulibikita.
Hey, this is my stroke when you run. Kuring mishaid on a bendy ground. Pray for God and a bigger band. Pray for God and a bigger band. Yeah. Kumate yake udikani sugurila. Ni sugurila. Yeah. Ni moyo wango faka ulibikita. Yeah. My turuk in the way run.
We run.
Green shade on a bendy ground.
In the ground.
Pray for God and a bigger band. Oh yeah. Yeah. Ime fumu yane. Chuta wane. Dipo ni mento wa yane. Biki didi wane, ntowa yane, ndipo ni memoyo wane, yeah. Imefumu yane, juta wane, ndipo ni memoyo wane. Biki didi wane, ntowa yane, ndipo ni memoyo wane, yeah.
Wakani lenga mchukuzo chaki, kufikiri la muhaya na usiku, yeah. Wakani fuila kuniombo, wakapeleka tu moyo wake.
Kuni fuila kwake, honyi foya chitima. Pain my sins, at a price I couldn't pay. Fumu yane malusa wose, dimwe. Fumu yane malusa wose, dimwe. Whoa. Kumate yake udikandi sakala ilai. Di moyo wangu fuka wa ulimikita, yeah. Ate yake udikandi sakala ilai. Moyo wangu fuka wa ulimikita, yeah. Dimwe chipo kwero chane, fumu. Dime upono siwane, hanya na usiku, yeah.
Dime fumu yane, tutawane, dipo ndime ndoa yane. Biki didi wane, ndoa yane, dipo ndime moyo wane, yeah. Dime fumu yane, tutawane, dipo ndime moyo wane. Biki didi wane, ndoa yane, dipo ndime moyo wane, yeah.
Music from www.guarincitytower.com.
Ay, papi.